Kike fumo jumiani ya rubaini unitoki mu Masaya shirini na mane uondoki tu kwenye moyo wangu jenga sawa. Mana kila unapodunda buna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi. Napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Oh la la la. You're my everything, yeah. You're my sweetie. Ta-ra-ra-ra. Minataka nawe, 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 nawe. Don't you go.
Wakajaribu mloga nzila etira kesha na kumbea ndo kesha na jombea. Cause I see this love in there and I promise to never share. My baby boo, asambona unishihamu kuto kucha na kuongelea wewe na kuongelea. And I swear baby sio tu damu ata figa nda kutulea. Don't you go away.
Don't go.
Sioni kama tapata zaidi ya wewe. Don't you go.